Jesus Christ, the only way, the truth and life. Carl Robert in this one again. Natambulanga nonya omutuufu, kabuli gye ngenda bangamba be batuufu. Ne neebuuza nti oba kino kijja kityoba, paka we namanya amazima nenfuuka wa ddembe. N'awaali eyo abadde tannamufuna. Kkiriza Yesu ye yekka oluganda kulokole. Kakuba omulanga omulungi ogutakungula, ey'abooluganda bonna basembeza Kristo. Tumubuulirenga eri ababa tannamumanya, tumusuutenga okusinga ebirala byonna. Tumuwaanenga oyo lwe lwazi lwaffe, omulangira ow'emirembe omukulu empologoma ya Yuda. Terikubo, Obwakabaka bwa Katonda tukimanyi bwa kuwaguza, ne kuba erigenda efunda Bayibuli bw'egamba. N'abaliraba babeera batonotono, n'ekisinga obukulu abo abalokole. Jesus the only way, the truth and life. Jesus the only way, the truth and life. Jagala tuteme dansi omulungi abalokole, engale engale z'amaanyi Yesu zimusanyusa.